Air Force Amaji. Ooh, Hit Sound Record.
Baby, 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 kuri binyankuda kipeja pari chalu bati. Kaweka nini out para chalu meza coming it day. How do you see? Neni re kudia kosi kadi nindache. How do you see? Beni nyakumare mchu nyate.
Jiachie kwangu baby ni kuweke juu. Pozi zako za kufanya baby uwe juu. Kwangu upo negative, siyo positive. Kiukweli umeumbika, wastahili sifa zote. Wekubali uwe wangu. I'm a G, bring force. Ram, don't beat El Tivano.
Ram, ram, ram.
Manawora wejiko kinambu. Yeah.
Neni out para chalu meza coming it day.
How do you see?
Neni re kudia kosi kadi nindache.
How do you see?
Neni nyakumare mchu nyate and I.
How do you see?
How do you see, oh my baby? How do you see?
How do you see?
Do you see my lover? How do you see?
How do you see?
Amine sham sham ite do in kara nyam sham nyam nyam. Amitungo iwe oda marubilu mkende Bongolo Kayoke makchingado baby Karafilba baby Keting wingi neruanga Karafilba baby Aya ya baby Ineru neneri.
How do you see?
Aya ya baby Ineru neneri.
Nimepiga moyo konde upendana moyo wangu. Joni vute tuma nyonzi. Wendo wangu tukimwana, mbali nawe sitokwenda.